ዮሐንስ በቆና ቁላላ አያኔ ፈሙ ፋሲካ ጉያ ጃንጅሩ ኢየሱስ ብታንያ እዶላ ዛቱረ ደቀ እንኒ ሰየሱስ ወረድዋን ከሳ ደመክሰቱረ አጅትር ባዳ ኮፔሰኒፍ ማርታን ኒየርገምት አላዛር ገሩ ወረሳ ወጅማ ድትዲያተን ከሳ ተቆጥረ ማርያም የሙስ ወርጎፍቱ ዲበታ መካንከም ሄደብክልቱ ገትጀበስ ናዶስ ጀደሙ ራ ከመጅተም አካ ወለካሊትሪ ካንቶ ፉቴ ሚለ ኢየሱስ ለቹዲብዴ ሪፌስ መታሽትንስ አጦፍ ምንችሞ ፎሊየር ጎፍቱ ሰናቲን ሚጉተም በርቶሳ ከሳተኮ ይሁዳን ነምኒ በየከሪዮት እንኒ ሰቀብሲሱፍ ጅረቱሬ ገሩ ከነረቲ
ወርጎፍቱንኩን ሜቲ ዲበሰዲት ኩርኩረሜ ማሊፍ ወረ ኢየሱስታፍ እንከናምኔ
ጀኔድበት ከነሞ ኢየሱስታፍ ወይምት ሀቱ ዋንት ረጀደመለ ኮሮጆ ሆሪሳኒ ይሰባቱ ከሳ ኒፍረተቱር ኢየሱስሞ
ኢሼዲሲ ኩያ አዋለኮቴፊ ነቆጴሱዳፊ ኡርጎፍትቸ ከሰው ነሞተህ ኢየሱስታ የሮሁንዱማ ኦፍብረቲ ኢነርገቱ አነገሩ የሮሁንዱማ ኢነርገተን
ጀ ይሩተ ከሳ ነሞን ሶናን ባየን ኢየሱስ ተጅራቹ ዳጋን የሙስ ኢየሱስ ድዋዳ ፈቱንተን አላዛሪን ይሰኒ ወረድዋን ከሳ ደመክሰስ ይላሉ ዳፍ አጭዱፈን የሙስ ለቦን ወረንገፎን አላዛሪንሞ አጄስ ዳፍ ሙርቶ ጎለን ሰውቢን ሳሞ ይሩተ ከሳ ባየን ሳፍ ጀለኒ ለቀኒ ኢየሱስ ትንያመኑ ዋንትረኒ ብሩምታሳ ነሞን ሶናን ባየተኒ አያንቻ ቆልባ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም አቀርፍ አጋ ደሜ ሙከመቲ አርከት ቀበተኒ ኢየሱስመቹ ዳፍ ባአን ሰግሌ ጉዳላኒስ
ወላይ ላሮሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌሌ
irrataa kunis macaafa keessatti caafameera.
Yaa ijoollee Xiyoon hin sodaatinaa, kunoo mootiin keessan ilmoo harree irra taa'ee ni dhufa
jedhame. Battoon isaa si'a duraa kana nuban Yesus ulfina isaatti erga ol fudhatame booddee garuu kun waa'ee isaatiif akka caafame kanas akka isaaf godhan ni yaadatan. Namoonni gaafanna Laazaariin awwaala keessaa waamee warra duban keessaa dammaqse isa bira turan kana gochuusaa dhugaa ba'anii turan. Yommus tuuti jaraa millikkata kan argisiisuusaa waan dhaga'aniif isa simuudhaaf ba'an. Warri Fariisotaa garuu
isin waan tokko dhimma baafachuu akka hin dandeenye hin argitu, iyyi lafaa isa duukaa bu'e
waliin jedhan. Warri yeroo yaanichaatti sagaduudhaaf ol ba'an keessaa Giriikonni tokko turan. Isaan kun Filiippoos nama Betisaayidaa isa kutaa biyya Galiilaa sana bira dhufanii
Yesuusiin arguu feena gooftaa
jedhaniin. Filiippoos immoo dhaqee Indiriyaasitti hime. Indiriyaasii Filiippoos walii wajjin dhaqanii Yesuusitti himan. Yesuus garuu deebisee
yeroon ilmi namaa ulfina isaatti ol fudhatamu ga'eera. Dhuguma dhuguman isinitti hima, ije qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkichuma ta'ee hafa. Yoo du'e garuu ija baay'ee in godhata. Namni jireenya isaa mararsiifatu jireenya isaa in dhaba. Namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa hin mararsiifanne garuu jireenya bara baraatiif isa in ka'ata. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun in ta'aaf. Inni anaaf ergamus lafa ani jiru in jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina in kennaaf
jedhe. Yesus itti fufee
amma lubbuun koo dhiphatteetti. Egaa yaa abbaa yerootti kana na oolchi jedhu moore? Garuu sababiidhuma kanaaf ani immoo gara yerootti kanaa dhufe. Yaa abbaa maqaa kee ulfeessi guddisi
jedhe. yemmuu sagaleen tokko waaqarraa dhufee
raawwadhee ulfeessee guddiseera, si'achis nan ulfeessaa nan guddisas
jedhe. Tuuta achi caajjee dhagaa ture keessaa kaan
kakawweedha
jennaan, kaan immoo
ergamaa Waaqayyootu isatti dubbate
jedhan. Yesus immoo deebisee
sagaleen kun sababii keessanii fi dubbate malee sababii kootiif miti. Yeroon firdii biyya lafaa kanaa amma. Inni hamaanii biyya lafaa kana seerratu si amma gadi in gatama. Ani yommuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti nan harkisa
jedhe. Kanas du'atte miiduudhaaf akka ture tuquuf jedhe. Tuuti jaraas deebisanii
Kiristoos bara baraan akka jiraatu seera irraa dhageenyeerra. Egaa attamitti ilmi namaa ol kaafamuun hin ta'a jettare? Ilmi namaa kun eenyunni
jedhaniin Yesus immoo
ifni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira. Dukkanni akka isin hin qaqqabnetti ificha utuu qabdanii adeemaa. Namni dukkana keessa adeemu gara kamii akka dhaqu hin beeku. Ijoollee ifaa akka taatanitti ificha utuu qabdanii ifichatti amanaa
isaaniin jedhe. Yesus kana dubbatee isaan biraa adeeme. Ija isaanii duraas of dhokse. Utuma Yesus milikkita baay'ee isaan turte hojjetee argisiisuyyuu isaan isatti naman. Kun immoo dubbirraa jechaa Isaayyaas akka raawwatamuuf isa inni
yaa gooftaa, eenyutu waan nuyi dhageenyee itti himne amane? Irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate?
jedhe. Isa amanuu hin dandeenye. Isaayyaas itti dabalee immoo
ija isaaniitiin akka hin arginetti, gurra isaaniitiinis akka hin fudhannetti, akka ani isaan fayyisuufis akka isaan hin deebinetti inni ija isaanii jaamseera, garaa isaaniis jabeesseera
jedhee dubbateera. Isaayyaas ulfina isaa argee waa'ee isaa waan dubbateef kana jedhe. Haa ta'u iyyuu malee Yihudoota warra boo qaban keessaa iyyuu baay'een itti amananiiru. Garuu mana sagadaa isaanii keessaa nu baasuu jedhanii warra Fariisotaa waan sodaataniif isatti amanuu isaanii hin mul'ifne. Isaan Waaqayyo irraa ufurii argachuu caalaa nama irraa ufurii argachuu jaallatan. Yesus sagalee isaa guddisee
namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amana miti. Namni ana argus isa ana erge sana arga. Eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Namni dubbii koo dhaga'ee yoo eeguudhaa baate ani isatti hin faradu. Ani biyya lafaa oolchuudhaaf malee itti faraduudhaaf hin dhufne. Nama ana tuffatee dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbii ani dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti isatti farada. Abbicha isuma na ergetu ofiisaatii waan ani dubbadhu na abboome malee ani ofuma kootiin hin dubbanne. Dubbiin inni na abboomes jireenya bara baraaf akka ta'e ani beeka. Egaa waanan jedhu akka abbaan anatti himettan dubbadha
jedhe.